Hatuwezi fanana, ndo maana beginner park walikuwa kipigana, ndo maana lawn ko park hukulana, ndo maana chalina dame, ndo maana ice ko flame haijaonekana. Siku moja simama kwa barabara, utapata watu smart wengine kuparara. When I'm dark kabisa, kuna watu wako tint. When I'm hot, kuna watu wana blaze. For example, Fice boy too humble for lying. God damn, king of the jungle, slim in size, obese in mind, huh? Sima tu siko maduanzi, hatuwezi fanana, kuna wezi na polisi, okay. Klasi na plastiki, okay. Healthy na wasik, kuna wrongs, kuna ticks. Those are kama we, me na we, ni kama kuku na mwewe. Hatuwezi fanana, ukigaga na upwa, nishapata msupa. Hatuwezi fanana, ukingangana na stroke, nishakunywa na chupa. Hatuwezi fanana, ukitafuta sogiso, nishadunga ndula bila.
Utalinganisha fananisha, tuwezi toshana, tukigongana. I was born, ya uliza godana, tukigotana. Niko paper chasing, hakuna kesi. Wow, imbo sisi Cristiano ama Messi. Face me, tutafananaje haiwezi. Wakati nikienda bank, check ili bounce. Squeezy me utoka niki bounce na check. Warembo wakini check na wacheck. Mate, wakidai kuni underrate. Hawaju tayari dish kwa plate. The dan dada, back na gut sasa. Leto upuzi, I got balls, I ball. One phone call, they force. The boss don't, I roll. Hatuwezi fanana, I'm the general. Any town, we got the ground. They better bow down, we run this now. Tutafanana, we fan wa bafana, bafana. Ujui sisi generali, hatuwezi fanana.
Nesema we, na mi, na we. Ni kama kuku na mwewe. Hatuwezi fanana, ukigaga na upwa. Nishapata msupa. Fanana, ukingangana na stroke, nishakunywa na chupa. Hatuwezi fanana, ukitafuta sogiso, nishadunga ndula bila.
About a week ago, tulifika hinta about a week ago. Tukikuja tukasema ni lazima tutarogo siku mzima bila doze, ni kama tunachana.
Mstari kibao, Faisi nilisikia nao. Wanatuita Mahatma Gandhi wa muziki. Machief kati wenye kiti, hatu city. Kuwashika all over mpaka kwa city, imebidi.
Man, imebidi, bidi, tunastandwa na keti. Understand ni wageni, si wenyeji. Tuna flow hot car lava, brother, tuko gifted. Hatuwezi fan.
Nizao kama economy republic banana na mana. Sisi plans we got manners. Big pimping my kingpin kwa kila sector. Utaleta masela, we run this better. Hatuwezi fanana, man.
Okay.